mademo kuzenu juzi mashoga wakose soko kwenye ngoma feni kitandani kama gogo cheki Sauli Boy na votema easy speech mmemteka Roma mbina aliteka jiji webongela bibi umepaka makeup uonekane binti vyuma vimekaza wachache mnakula bata watoto wa vigogo na wana siasa nimeshika beat Sauli Boy na wachana dogo rudi kwenu wazazi wanakusubiri waje kuimba muziki ukasambaze injili dogo unaenda nataka nikupeleke mini Sauli Boy
ninachofanya kina mfano wa kuigwa wala usithubutu utapigwa na kitu kizito mfano nyundo ama popo bawa elelele nimekusanya nguzo zote nimejenga bawa penye utupa na zibwaga vitu vibaya kama usipo nikubali sawa elele la 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 oh la 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 eh la 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 oh la 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 eh la 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 oh la 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 la
Mungu ibariki Tanzania ifike mbali tunaomba omba japo kuwa tuna mali vya kwetu analogi vya pondo digitali mapiza mabaga wachache wanakula watoto wa vigogo na wana siasa nimeshika beat Sauli Boy na wachana Fred anavunja bei apate mkwanja unavunja nazi unakesha kwa mganga unajifanya tozi na wala upigi pamba unacheza na mzee mpili utavikwa sana
ninachofanya kina mfano wa kuigwa wala usithubutu utapigwa na kitu kizito mfano nyundo ama popo bawa elelele nimekusanya nguzo zote nimejenga bawa penye utupa na zibwaga vitu vibaya kama usipo nikubali sawa elele
la 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 oh la 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 eh la 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 oh la 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 eh la 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 oh la 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 la
Mungu ibariki Tanzania ifike mbali tunaomba omba japo kuwa tuna mali